mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss P
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy kanaka simple girl sehemu fulani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu fulani.
Mapenzi chagui kabila maeneo. Mama unatoka Rwaka ama unatoka Runda? Mama
ukose upate, don't you worry, atakupa Mwenyezi.
Ukose upate, don't you worry, atakupa Mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone and I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone and I mean anyone.
Mtoto wa madhara
amefall in love.
I'm a falling
a boy kasa lame.
I'm a falling love. Come a falling love.
Kasi chana kanyeri. Come a falling love. Come a falling love. Katoto kajambi. Come a falling love.
Nime falling love na nime penda aga. Oh baby oh. Nime falling love na nime penda.
Salome,
I'm a